a week.
Na nadhani mtu alisema jana kwamba inahitajika turudi tena kwa ajili ya wiki moja.
And because there's a lot of things that we could share.
Maana kuna mambo mengi ambayo ningependa tupate kugawa pamoja.
It's not about just talking.
Na sio kwa ajili ya kuongea tu.
It's not about just coming here to speak and to preach or to teach.
Na tena sio kwa sababu ya kuja kuhubiri tu wala kufundisha peke yake.
It's walking humbly before God.
Ni kutembea katika unyenyekevu mbele za Bwana.
Understanding what the Lord's purpose is for this time.
Na kuelewa kusudi la Bwana kwa ajili ya majira haya.
And being his voice.
Na kuwa sauti yake.
To bring you the word for the season.
Na kuwaletea neno kwa ajili ya wakati kama huu.
Amen.
Amen. Amen.
And so I just want to begin in a quick word of prayer.
Na nataka tuanzishe kwa ajili ya maombi ya haraka.
And we will then move into what the Lord has for us this morning.
Alafu baadaye tutaendelea na kile ambacho Mungu anacho kwa ajili yetu siku ya leo.
Lord, we are here in your presence.
Baba, tuko hapa mbele zako.
In the world in which we live, where there is so much noise, the world in which we live,
na dunia tunamoishi,
that there is so much noise,
una kelele nyingi,
and so many distractions,
na mambo mengi ambayo yanapotoza.
Lord, would you close us in with you in this place today?
Naomba Bwana upate kutufunga hapa ndani na wewe siku ya leo.
Lord, you are our heart's desire.
Wewe ndiye tamanio la moyo wetu.
We love you.
Tunakupenda.
We love you so much.
Tunakupenda sana Mungu.
We love you because you first loved us.
Tunakupenda kwa sababu ulitangulia kutupenda.
And you have not treated us as our sins have deserved.
Na hujatuhudumia jinsi dhambi zetu inavyo.
But you have brought us into a loving relationship.
Bali umetuleta katika neema ya upendo wako pamoja na wewe.
Lord, fill us.
Bwana tuombe ya kwamba tujaze.
We come to feast from your table today.
Tumekuja kula katika meza yako siku ya leo.
That Lord, in your purpose.
Ya kwamba Bwana katika kusudi lako.
That we might be faithful.
Ili kwamba tuwe waaminifu.
That your bride may be prepared.
Ili kwamba harusi yako apate kuandaliwa.
And that we would participate.
Ili kwamba tupate kuhudumu.
In your eternal purpose.
Katika kusudi lako la milele.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Amen.
Amen. Hallelujah. So this morning I'm going to prepare an altar.
Kwa hiyo siku ya leo naenda kuandaa madhabahu.
To open a courtroom in heaven. To open a court where there's a courtroom in heaven.
Aha, kufungua mahakama mbinguni.
Because we will be entering into a very sacred and holy position and place before the Lord.
Maana leo tutaingia katika mahali patakatifu na mahali pa siri ya Bwana.
Before we do that, I just want to look at a scripture.
Kabla sijafanya hiyo ningependa tupate kuangalia maandiko.
That we find in Revelation 21.
Bali inapatikana katika Ufunuo 21.
We are familiar with this passage.
Hii tunaelewa maandiko haya.
It's a passage that talks about the new Jerusalem.
Ni sehemu ambayo inaongea kuhusu Jerusalem mpya.
It's interesting that in this chapter 21.
Ni ajabu ya kwamba katika hii hayake 21
that John, who's receiving this revelation,
Yohana ambaye anapata ufunuo hii,
he actually sees Jerusalem twice.
Anaona Jerusalem katika sehemu mbili.
There are two separate passages that describe Jerusalem.
Kuna sehemu mbili ambaye inaeleza kuhusu Yerusalemu.
In the first few verses it says this.
Na haya yake ya kwanza ya tatu inasema hivi.
It says, then I saw a new heaven and a new earth.
Ndiposa nikaona bingu mpya na nchi mpya.
For the first heaven and the first earth had passed away.
Na maana bingu ya kwanza na nchi ya kwanza ilishapita.
And there was no longer any sea.
Na haingeonekana tena.
It says, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God.
Ndiposa nikaona bingu mpya na Jerusalem mpya ikishuka kutoka binguni.
And it describes this city as prepared as a bride.
Na anaeleza ya kwamba hiyo Jerusalemu mpya iliandaliwa kwa ajili ya bibi harusi.
This is a difficult concept for us to understand.
Hii ni mambo ya ajabu kwetu kuelewa.
If we had time, we could teach a bit more about that, but that's not my focus here this morning.
Tungekuwa na muda basi tungeeleza zaidi kuhusu hiyo, ila sio somo langu kwa siku ya leo.
But John sees the new Jerusalem coming down out of heaven prepared as a bride.
Bali Johana anaona Yerusalemu mpya ikishuka kutoka mbinguni ikiwa imeandaliwa kwa ajili ya bibi harusi.
And says that the bride was beautifully dressed for her husband.
Na tena bibi harusi aliandaliwa na kavaa mavazi mzuri kuandaliwa kwa ajili ya bwana harusi.
And then in the next verses we see God the Father speaking.
Na katika haya inayofuatilia tunaona Mungu Baba ikiwa anaongea.
We know this is God the Father because of the words that are being spoken in these verses.
Tunafahamu ya kwamba huyu ni Mungu Baba kwa sababu ya tamko na maneno ambayo yanatumika pale.
For example,
kwa mfano,
in verse number 6 it says,
katika haya ya sita inasema,
it is done, I am the Alpha and Omega.
Imefanyika, mimi ndiye mwanzo tena mwisho.
He says, he who overcomes will inherit all of this.
Yeye ashindaye atapata kumiliki haya.
And I will be his God.
Na mimi nitakuwa Mungu wake.
And he will be my son.
Na yeye atakuwa mwanangu.
He will be my son.
Atakuwa mwana wangu.
So this is God the Father speaking.
Sasa huyu ni Mungu Baba anaongea.
So it's interesting this picture we see of the bride here in the first part of this chapter.
Sasa ni ajabu ya kwamba tunaona picha ya bibi harusi ambaye ni harusi katika haya ya kwanza katika maandiko haya.
But here is the point.
Na sasa hii ndiye kusudi.
The revelation is not yet complete.
Ufunuo haijakamilika.
It says in verse 9.
Nasema katika aya ya 9.
That one of the seven angels,
moja wa malaika saba,
who had the seven bowls full of the seven last plagues,
ambaye akona vikombe saba, ambaye imejaa na ghadhabu saba,
came and said to me,
imekuja kunieleza,
come, I will show you the bride.
Kuja, nami nitakuonyesha bibi harusi.
I will show you the bride.
Nitakuonyesha bibi harusi.
But not the bride of the Father.
Bali sio bibi harusi ya baba,
but the bride of the lamb.
Bali ni bibi harusi ya mwanakondoo.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Almost as though there are two brides.
Sasa ni kama kuna bibi harusi mara mbili.
As though Jerusalem somehow links both the old and the new.
Ingawa Yerusalemu sasa inaunganisha agano la kale ama inaunganisha la kale na jipya.
As though one and the other are intrinsically linked.
Ni kana kwamba hayo mawili yameshikamanwa kwa njia fulani, kwa namna fulani.
In the same way that Jesus is the exact representation of the Father in Hebrews 1:3.
Ni kama Yesu Kristo ndiye mwakilishi wa Baba katika Ibrania.
And that Jesus is begotten of the Father,
na Yesu ndiye msaliwa wa Baba,
so also what I believe the Lord has allowed me to see,
na vile vile ninaamini ya kwamba Mungu ameniruhusu nikaone,
is that there is the same relationship in the bride of the Father and the bride of the Son.
Ni kama kuna uhusiano katikati ya bibi harusi ya Baba na bibi harusi ya Mwana.
This is deep.
Ni ya kina sana.
Deep teaching.
Ni mafundisho ya kina.
Howard mentioned yesterday,
jinsi alivyosema jana,
about the Father has a wife.
Ya kwamba Baba pia ana mke.
The passage, or one passage that explicitly teaches us that,
kuna sehemu fulani ambaye inatufundisha hiyo kwa njia ya ndani,
is Ezekiel chapter 16.
Ni Ezekieli 16.
Where it says that that the Lord saw Jerusalem when Jerusalem was still just covered in the ground and covered in blood and not beautiful.
Jinsi maandiko inasema kuhusu Yerusalemu ilivyoonekana ikiwa imefunikwa na damu na haikuwa na umbo la kupendeza.
But he saw Jerusalem.
Na akaona Yerusalemu.
And it describes a beautiful passage in Ezekiel 16 about how he romanced her.
Na ikaeleza jinsi yeye alimuona na akaitamani.
And it says that he saw Jerusalem was ready for love.
Na akaona ya kwamba Yerusalemu ilikuwa tayari kwa ajili ya upendo.
And he put the corner of his garment over Jerusalem to redeem her unto himself.
Na akachukua sehemu za upinde la vazi lake juu ya Yerusalemu kwa ajili ya kuiokoa kwenda kwake.
But then later in that chapter, Ezekiel 16,
na baadaye katika hiyo Ezekiel 16,
it describes how she had become an adulterous wife.
Na akaeleza jinsi alikuwa kahaba, akaingia katika ukahaba.
So when Jesus came here incarnate to become man,
na hivyo basi Yesu alivyokuja hapa duniani kuwa binadamu kama sisi,
Jesus came to Jerusalem.
Yesu akaja Yerusalemu.
He was, when he came to Jerusalem,
alipokuja Yerusalemu,
he was coming to the wife of his Father.
Alikuwa anakuja kwa bibi harusi ya baba yake.
When Jesus came to Jerusalem, he was coming to his Father's wife.
Yesu alipokuja Yerusalemu, alikuja kwa mke wa baba yake.
Yes. Mm-hmm.
So when he was crucified,
alivyo sulubishwa,
he was not crucified within Jerusalem.
Hako sulubishwa ndani kule Yerusalemu.
But he was taken outside the walls and crucified there.
Akatolewa, akapelekwa nje na akasulubishwa kule nje.
So the blood of the Son,
kwa hivyo damu ya Mwana,
paid for the sins of his Father's wife.
Ikalipa gharama kwa ajili ya dhambi ya mke wa baba yake.
Hallelujah.
Hallelujah.
Son paid for the sins of the Father's wife.
Damu ya Mwana ikalipa gharama ya mke wa baba yake.
Hallelujah.
Hallelujah.
But when Jesus paid for his Father's wife Jerusalem,
Yesu alipo gharama ya dhambi ya mke wa baba yake Yerusalemu,
his blood fell upon the land.
Damu yake ilimwagika katika ardhi.
Hallelujah.
Hallelujah.
Jesus paid the price not only for the Jew.
Yesu akulipa gharama kwa ajili ya Wayahudi peke yake,
but for the Gentile also.
Hata kwa ajili ya watu wa mataifa.
That in providing the way for the Father and his wife to be reconciled,
hiyo ilifungua njia kwa ajili ya mke pamoja na baba wapate kupatanishwa tena.
through his own blood was paying the dowry that the father would give the bride to his son for the whole world.
Maana damu yake ilikuwa inalipa mahari kwa niaba ya baba yake ili kwamba taifa lote lipate kupatanishwa tena na baba.
Hallelujah.
Amen.
So Jesus does not replace his father.
Kwa hiyo Yesu aja ingia kwa niaba ya baba yake.
And in the same way, the new Jerusalem does not replace the old Jerusalem.
Na njia hivyo hivyo, Jerusalemu mpya haija badilisha ama haija ingia kwa niaba ya Jerusalemu la kale.
Amen.
Amen.
But Paul teaches in Ephesians about being one new man.
Bali Paulo anafundisha katika Waefeso kuhusu kuwa mtu mpya.
The new Jerusalem coming out from that covenant relationship between the father and his bride.
Sasa Jerusalem mpya inatoka kwa ajili ya uhusiano ulio katikati ya baba pamoja na mwana.
Okay. So in verse number 9 of Revelation 21,
ayake ya 9 katika Ufunuo 21,
it talks that the angel said this to John.
Na inasema malaika akasema kanena haya kwa Yohana.
Says, come, I will show you the bride, the wife of the Lamb.
Ya kwamba njoo, nami nitakuonyesha bibi arusi mke wa mwana kondo.
The wife of the Lamb.
Mke wa mwana kondo.
And he carried me away in the spirit.
Na akanichukua katika roho.
To a mountain great and high.
Katika mlima ambaye ni juu na ni yako kuogopi.
And he showed me the holy city Jerusalem coming out of heaven from God.
Na akanionyesha Jerusalemu mpya inaposhushwa kutoka mbinguni kwa Mungu Baba.
For John to see the new Jerusalem,
ili Yohana apate kuona Yerusalemu mpya.
For John to see the wife of the Lamb,
ili Yohana apate kuona mke wa mwana kondoo.
It required that he changed his position.
Ili lazimu yeye akabadilishe msimamo wake.
It was necessary for the angel to take John to a high place.
Ilikuwa lahitajika roho wa Mungu apate kupeleka Yohana katika sehemu za juu.
To a great and high mountain.
Katika mlima ya juu.
That would give him the perspective that he needed to be able to see the bride, the wife of the Lamb.
Inaweza kumpa mtazamo tanya kwa ajili ya kuona bibi arusi ya mwana kondoo.
This is an important principle.
Hii ni mambo ya lazima.
Because you cannot see the bride from earth's perspective.
Aha. Kwa sababu haiwezekani wewe kuona mwana kondoo ama bibi ya mwana kondoo ikiwa umesimama katika mahali pako ambapo inakupendeza.
If you are looking for the bride,
ikiwa unataka kuona bibi arusi,
you have to allow the Spirit of God to take you into that place of the heavenly and to see things from a heavenly perspective, mm-hmm, the way that God sees.
Mm-hmm. Lazima uruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu ikupeleke katika kiwango ya juu, mahali ambapo unaweza kuona kulingana na mtazamo wa Mungu mwenyewe.
Amen.
Amen. Amen.
There is another principle, let me share with you quickly.
Mm-hmm. Kuna kipengele kingine, naomba nikagawe pamoja nanyi kwa haraka.
It says in Colossians 3,
nasema katika Wakolosai 3,
that since you have been raised with Christ,
ya kwamba kwa sababu sasa mmefufuliwa pamoja na Bwana,
set your hearts on things above.
Wekeni macho yenu katika mambo ya juu.
Where Christ is seated at the right hand of God.
Mahali Kristo ameketi katika mikono ya kiume cha Mungu.
Set your minds on things above and not on earthly things.
Wekeni mawazo yenu kwa mambo ya juu wala sio mambo ya chini.
For you died and your life is now hidden with Christ in God.
Maana mlikufa na sasa maisha yenu imefufuliwa pamoja na Mungu katika Kristo.
When Christ, who is your life, appears,
wakati Kristo ambaye ni maisha yenu ama ni uhai yenu itakapodhihirika,
then you also will appear with him in glory.
Nanyi pia mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu.
Paul is saying not to have our minds on earthly things.
Paulo anasema ya kwamba tusiweke akili zetu katika mambo ya dunia.
But let our minds be on things above.
Bali akili zetu ziwe katika mambo ya juu.
Let our minds be on things in heaven.
Mawazo yetu iwe katika mambo ya mbinguni.
We have a saying that you are so heavenly minded, you are no earthly good.
Ya kwamba kuna msema inayosema ya kwamba ikiwa wewe unawaza sana kuhusu mambo ya juu, basi utakuwa bure kwa ajili ya mambo ya dunia.
Do you have that saying?
Yes. Na mambo kama haya.
You know your head's in the clouds.
Yeah. Kwamba maisha yenu na akili zenu ziko juu.
Our head needs to be in the clouds.
Amen. Yani inahitajika ya kwamba kichwa chetu kiwe katika mawingu.
We need to have our head in the clouds.
Yani akili yetu iwe katika mawingu.
We need to be heavenly minded so that we can be earthly good.
Ya kwamba inafaa tuwe tunafutafakari kuhusu mambo ya mbinguni ili tuwe bure kwa ajili ya utumishi ya mambo ya dunia.
To begin from heaven's perspective.
Yani tuanze katika mtazamo wa mbinguni.
But there's something else here.
Bali kuna jambo fulani hapa.
It says that your life is hidden.
Inasema ya kwamba maisha yenu imefichwa.
In other words, it's not on display.
Kwa maneno mengine ni kwamba haiwezi kuelezeka.
It's not for everybody's eyes.
Sio kwa ajili ya macho ya kila mtu.
That your life is hidden in who? In Christ.
Ya kwamba maisha yako imefichwa na nani? Na Mungu.
But where is Christ?
Na Kristo yu wapi?
It says that you are hidden with Christ in God.
Ya kwamba mmefichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu.
So Christ is in God and we are in Christ.
Ya kwamba Kristo yuko ndani ya Mungu na sisi tuko ndani ya Kristo.
And when he appears,
na wakati atakapodhihirika,
then,
sasa,
when he appears, then,
wakati atakapodhihirika sasa,
when is it that Jesus will appear in the fullness of all his glory?
Ni wakati gani Yesu atakapodhihirika katika utukufu wake inayotimilika?
When Jesus returns again, as he surely will.
Wakati Yesu atakapokuja mara tena, jinsi atakavyokuja.
It is the apocalypse.
Ni wakati wa mwisho.
The epiphania.
Ndiyo sasa, epiphania. Epiphania, yani ile udhihirisho. Unajua hiyo ni Greek sasa.
The parousia.
Ile parousia, kukuja ya pili. Hiyo sasa ni Greek.
The parousia is when a king would return back to his home city.
Aha, parousia ni wakati mfalme atakapokuja katika mji wake.
And the people of the city would come out to greet the king.
Na watu wa mji ule wataondoka kwa ajili ya kukutana na mfalme na kumsalimia.
Hallelujah.
Hallelujah.
The apocalypse, the unveiling.
Yani apokalipsi, yani kufunuliwa.
The revelation of.
Yani ufunuo ya.
Hallelujah.
Hallelujah.
It says, as lightning in the east is visible in the west.
Jinsi inavyokuwa katika. Yani ile umeme inapotoka katika mashariki na magharibi.
So, lightning. Amen. As the lightning in the east is visible in the west, so will the glory of his appearing be.
Jinsi inavyokuwa mwangaza wa radi katika mashariki na magharibi, ndivyo itakavyokuwa ufunuo wa Yesu Kristo.
Amen.
Amen.
Jesus is coming back.
Yesu anarudi tena. Amen.
He is coming back in the way that he left.
anarudi jinsi alivyoondoka.
He's coming in the clouds.
Anakuja katika mawingu.
And we shall be caught up to meet him.
Na sisi pia tutanyakuliwa
kwa ajili ya kuona. We shall be changed to be like him when we see him.
Na tutabadilishwa tuwe kama yeye tunapomuona. Hallelujah.
If only in this life we are to have hope.
Kama katika maisha haya tunaweza kuwa na tumaini.
Paul writes that we are to be pitied more than all men.
Na Paulo anasema ya kwamba basi tu ni watu ambaye wakurumiwa kuliko wengine wote.
Yes.
Our Christian faith is one of hope.
Yes, amen.
Imani yetu wa Kristo ni imani iliyo na tumaini.
But not hope so much in this life.
Lakini sio tumaini sana katika maisha haya.
But hope in that which is to come.
Bali ni tumaini katika mambo itarajiayo.
And Peter writes.
Na Petro akaandika.
He says that our light and momentary trials. Our light and momentary trials.
Kuteseka kwetu kwa muda. Thank you. Mateso yetu ya wakati wa muda sasa.
That whatever we have to go through in this life is nothing.
Chochote ambacho tunapitia katika maisha haya ni bure.
Compared to the glory that awaits us.
Kulinganishwa na utukufu tunayotarajia.
Because we know that he who has promised is faithful.
Maana tunajua ya kwamba aliyetuahidi yeye ni mwaminifu.
That we have entrusted to him.
Na tunaweza kumtumainia.
For that day.
Kwa ajili ya siku hiyo.
And he who has begun a good work.
Na yeye aliyeanzisha kazi njema ndani yetu.
We will complete it.
Yes.
Yes.
Hallelujah. Hallelujah.
We are part of God's eternal plan and purpose, and no power of the enemy shall come against it.
Amen. Sisi tuko katika mpango wa Mungu wa kimilele. Na hamna jambo lolote wala tukio lolote ambalo linaweza kuizuia wala kuibadilisha.
There are two things.
Kuna mambo mawili.
Which give us an indication of when Jesus will return.
Ambaye inatupa udhihirisho wakati Yesu atakapokuja.
One of them,
moja wapo,
is says that this gospel of the kingdom will be preached throughout the world.
Ni kwamba hii injili ya ufalme itahubiriwa kila pembe.
Amen.
And then the end will come.
Alafu baadaye mwisho itakuja.
But it's interesting.
Bali ni ajabu.
That in Revelation it says that there will be an angel.
Katika Ufunuo imeandikwa ya kwamba kutakuwa malaika.
That will go throughout the world.
Ambaye itaenda duniani nzima.
And proclaim the gospel.
Na kutangaza injili.
We have a mandate to go and to preach the gospel.
Tumepewa jukumu hilo la kwenda kuhubiri injili.
But
lakini
God himself has already made provision for the gospel to be preached.
Mungu mwenyewe tayari alishaweka mkakati ya kuhubiri injili kwa njia yake.
Amen.
Amen.
The second requirement.
Ingine tukio lingine.
How it mentioned yesterday.
Malitaji ingine nilitaja jana.
In Revelation 19 it says that the bride has made herself ready.
Katika Ufunuo 19 ya kwamba bibi arusi tayari amejiandaa.
The bride has made herself ready.
Bibi arusi amejiandaa.
This one,
hili,
is dependent upon the bride.
Hili linategemea linategemea bibi arusi.
It's not like the Lord has sent out an angel to make the bride appear ready.
Sio kwamba Mungu atatuma malaika kufanya bibi arusi kuwa tayari.
The bride has to make herself ready.
Lazima bibi arusi yeye mwenyewe ajiandae.
Where is the bride prepared?
Sasa bibi arusi yuko wapi, anaandaliwa wapi?
Where is the bride prepared?
Bibi arusi yuko wapi, amejiandaa?
In Ephesians 4,
katika wa Efeso 4,
coming around.
Na nazunguka kiasi.
it teaches there about the fivefold gifts to the body.
Inafundisha kuhusu vipawa tano kwa ajili ya mwili.
The apostle, the prophet, the pastor, the teacher, and the evangelist.
Mitume, nabii, mwinjilisti, mwalimu, pamoja na mchungaji.
And I'm sure we have quoted and taught this scripture for many years because it's a very popular scripture.
Najua tunaielewa maana tumesoma Biblia kwa muda mrefu.
But often we finish that passage without going to the end.
Lakini nadra sana tunamaliza hiyo Biblia ama hiyo kifungo hadi mwisho.
We know Ephesians 4:11 that he gave some to be prophets and so on.
Najua katika aya ya 11 kwamba aliwapa wengine kuwa hivi na hivi na kuendelea hivyo.
To prepare God's people for works of service.
Kuandaa watu wa Mungu kwa ajili ya utumishi wa Bwana.
But then in verse 13,
lakini katika aya yake 13,
there's an interesting word. It says until.
Kuna neno lingine fulani pale ambalo linasema.
In other words, that fivefold gifting is preparing the people for works of service until.
Aha. Ni kwamba haya huduma tano yanaandaa watu wa Mungu kwa ajili ya kazi ya Mungu mapema. Bada.
It's not just preparing people to do good things and to be used, you know, I want to be in the ministry, I want to do this or I want to do that.
Sio tu kwa ajili ya kuandaa watu ya kwamba mimi nataka kufanya hii, nataka nifanye hivi, nataka kufanya vile.
But he's given the fivefold gifts.
Bali amepeana huduma tano.
To prepare God's people until.
Kuandaa watu wa Mungu mapema.
Until what?
Kwa ajili ya kazi.
Until we all reach unity in the faith.
Aha. Kwa sababu gani? Ili mpaka hadi tutakapofika katika utimilifu wa kusudi la Mungu.
How
utimilifu wa Mungu.
Howard was teaching about the restoration of the fivefold gifts.
Alikuwa anafundisha jana kuhusu urejesho wa huduma tano.
They are given to the body, to us, so that we reach a place that we are united in our faith.
Ililetwa kwa ajili yetu ili kwamba tupate kukua na kufika katika utimilifu wa imani yetu.
And
umoja wa imani yetu.
And in the knowledge of the Son of God.
Na kujua mwana wa Mungu.
At the moment, we are not all united in our knowledge of the Son of God.
Kwa wakati huu, hatujaungana katika ujuzi wetu ama kujua kwetu mwana wa Mungu, Yesu Kristo.
The Jew.
Wayahudi.
And we thank God for the Messianic Jews which you are coming to understand Jesus as their savior.
Na tunashukuru Mungu kwa ajili ya wale Wayahudi ambao wamekubali Mesia kuwa mkosi wao.
Are still coming into this revelation and understanding about the knowledge of the Son of God.
Ambao bado wanakuja katika kuelewa na ufunuo wa mwana wa Mungu.
And to continue this verse to become mature.
Kumaliza hiyo sehemu ni kwamba ili tupate kukua.
Attaining to the whole measure of the fullness of Christ.
Na kufika katika utimilifu wa Mungu. Mm-hmm.
Because the bride and the bridegroom are 100% compatible.
Maana bibi arusi pamoja na bwana arusi ni 100% wameshikamana.
He cannot be united with anything other than who he is.
Hawezi kuunganishwa ama kuungana na chochote ambacho sio yake.
So he cannot be one with our churches or our program. These things are spirit.
Aha. Hawezi kuwa pamoja na mtangilio yetu na makanisa yetu ambaye ni yetu hizi.
It says to we reach the whole measure of the fullness of Christ.
Inasema ya kwamba hadi tutakapofika katika utimilifu wa Mungu.
This to me is the preparation of the bride.
Hii kwangu ina maana ya kwamba kuandaliwa kwa bibi harusi.
So that we become like him.
Ili kwamba sisi sote tuwe kama yeye.
So then the question we asked was, where is the bride prepared?
Kwa hivyo sasa swali ambalo tuliuliza ni kwamba sasa bibi harusi huyu anaandaliwa wapi? Yuko wapi anaandaliwa wapi?
That we are not going to be raptured.
Kwa sababu hatutanyakuliwa.
And somehow the Lord just, you know, touch us in a way that we are instantly prepared in above in the heavens.
Aha, ya kwamba Mungu hata kuja tu kwa njia ambayo haieleweki kwamba anatugusa tu na anatuandaa akiwa kule mbinguni.
But the preparation of the bride takes place upon the earth.
Lakini kuandaliwa kwa bibi harusi inafanyika hapa duniani.
Amen.
Amen.
And how many brides does the Lamb have?
Na sasa ni mabibi harusi ngapi ambaye mwana kondoo anayo?
How many brides does the Lamb have?
Ana bibi harusi ngapi?
Well, coming back to our first passage in Revelation 21.
Kirudi katika andiko letu pale katika Ufunuo 21.
John sees this incredible vision of the bride that he tries to explain as best as he can with the limitation of his words.
Yohana anajaribu kueleza hili ufunuo ambaye hawezi kueleza na nafahamu na maneno na matamshi ya kibinadamu.
Yes.
He sees 12 gates.
Anaona milango 12.
And on the gates are the names of the tribes of Israel.
Na kila mlango ina jina ya kila kabila ya taifa la Israeli.
This is not the bride of the father.
Huyo sio bibi harusi wa baba.
But this is the bride of the Lamb.
Bali hii ni bibi harusi ya mwana kondoo. Amen.
So we see Israel in the bride of the Lamb.
Sasa tunaona Israeli kuwa bibi harusi wa mwana kondoo.
The gates are a place where we enter into.
Milango ni ile sehemu tutakapotumia kuingia.
That we come into the covenant of God. We are stepping into what the Lord had put in place in his covenant with his people, the Jews.
Sasa tunaingia katika agano hiyo na Mungu kupitia ile agano aliweka pamoja na Wayahudi.
But there is more about this construction.
Lakini kuna mengi kuhusiana na hili jengo.
There is also 12 foundations.
Kuna tena misingi 12.
And the foundations had the names of who?
Na kila msingi ina jina ya nani?
You know, the apostles.
Kila jengo, kila msingi ina jina ya mitume.
So there is the foundation of the church, but the gates are those through Israel.
Yes. Na kuna sasa kuna milango ya kanisa bali linaruhusiwa na Waisraeli, taifa la Israeli.
That together they form one beautiful bride.
Ya kwamba kwa pamoja wanaunganika na wanaandaa wanatengeneza bibi harusi mmoja wa Mungu.
So if Jesus has one bride,
sasa kama Yesu ana bibi harusi moja,
he will wait for the whole of his bride.
Sasa atangoja ili kwamba bibi harusi yake yote
to become ready.
Wawe tayari.
Yes. Mm-hmm. He will not, here we go. He will not remove part of his bride.
Ataochukua sehemu ya bibi harusi yake
ahead of time,
baada ya wakati.
Are you with me?
Kabla ya wakati.
Two raptures.
There are not two raptures.
Hakutakuwa na unyakusi mara mbili.
There was one rapture.
Unyakusi itakuwa moja tu.
The rapture of the bride, when the bride who is Jew and Gentile together, then when the bride is ready, he will come and rapture his bride.
Aha. Yani unyakusi ya Wayahudi pamoja na watu wa mataifa watakapokuwa wamekuja pamoja na kuwa na imani moja na kuwa wamejiandaa kwa ajili ya unyakusi kwa sehemu moja.
But I will leave that teaching there for now.
Bali nitaacha somo hilo na hapo kwa sasa.
Because of time.
Kwa sababu ya muda.
So I want to prepare an altar.
Kwa hivyo nataka kuandaa madhabahu.
And to now share with you a prophetic word.
Ili kwamba nipate kugawa nanyi neno la unabii.
A prophetic word, am I?
Neno la unabii. Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
This is oil from Jerusalem, the oil of Esther.
Hii ni mafuta kutoka Yerusalemu.
And what I want to do,
kile ambacho nataka kufanya,
is to we're going to walk 12 steps one way, 12 steps this way, and to anoint each part of that cross.
Aha.
Short steps.
Nataka kutembea hatua 12 kwenda mashariki na magharibi na kupaka mafuta katika hizo sehemu.
There are 12 foundations.
Kuna misingi 12
and 12 gates.
Na milango 12.
12 foundations and 12 gates.
Milango 12 na misingi 12.
And I will walk 12 and 12.
Kwa hivyo nitatembea 12 12.
And to anoint with the oil of Esther.
Na kupaka mafuta ya Esther.
Amen.
Amen.
I saw a wall of spears. I saw a wall of spears.
Niliona kuta ya mishale.
That had been thrust into the ground.
Ambayo iliwahi kudungwa katika ardhi.
To form a circle and to claim territory.
Na kuweka mviringo na kujaribu kutawala kumiliki utawala.
The wall of spears was tightly packed so that no one could get in or out.
Na zilishikamana kiasi ya kwamba kuna mtu ambaye angeweza kuingia ndani wala kutoka nje.
And the spears extended to enclose a large area.
Na yalijaribu kupanuka na kuchukua sehemu kubwa.
There was much blood on the ground.
Kulikuwa na damu nyingi katika ardhi.
And within the circle of spears, I saw a heart that had stopped beating and lost its color.
Na nikaona katikati ya hiyo mviringo, mioyo ambaye haikuwa imeumia, bali haikuwa.
And I heard the Lord say,
na nikasikia Mungu akisema,
through bloodshed, man has changed the boundaries of this land.
Ya kwamba kupitia umwagikaji wa damu huo, binadamu amebadilisha mpaka.
To create for himself his own empire.
Na kujiundia ufalme wake.
that has been separated from me.
Ambaye imetengwa kutoka kwa Mungu.
But through bloodshed,
bali kupitia umwagikaji wa damu,
I will restore the ancient boundaries.
Nitarejesha ile mpaka ya zamani.
For I have a purpose here that is yet to be fulfilled.
Maana nina kusudi hapa ambalo halijatimika.
And I saw the blood of the lamb upon the ground.
Na nikaona damu ya mwana kondoo katika ardhi.
And I heard a voice say,
na nikasikia sauti ikisema,
see the blood of the lamb.
Ebu tazama damu ya mwana kondoo.
That removes every stain.
Ambaye inatoa kila dhambi.
And heals every wound.
Na inaponya kila majeraha.
Then drops of blood fell. And some fell upon the spears.
Na alafu ikatiririka ikadondoka utiririko wa damu na zingine zikadondoka kwenye mishale.
So that any spear that had the blood was removed.
Ili kwamba kila mishale iliyokuwa na alama ya damu likatolewa likaondolewa.
And I saw gaps begin to appear within the wall.
Na nikaanza kuona njia ama milango yakaanza kutendeka katikati ya mvuringo.
So that people could move freely in and out of the land.
Ili kwamba watu waweze kutembea kwa uhuru kuingia ndani na kutoka nje ya nchi.
And as they did, the heart that had stopped beating began to beat.
Na nikaona ile moyo ambaye ilikuwa imesimama haingeweza kupiga sasa ikaanza kupiga.
And though it had lost its color,
na hata ingawa iliharibu ama haikuwa na rangi,
it became the color of blood.
Ikawa na rangi ya damu.
Then I saw that the heart was on fire.
Na nikaanza kuona moyo huo ikawa na moto.
But not on its own.
Sio moto wake yenyewe.
It was connected with fire from above.
Iliunganishwa na moto kutoka binguni, kutoka juu.
So that it looked like a pillar of fire.
Ili kwamba ilionekana kama ukuta wa moto.
From heaven to earth.
Iliotoka binguni na kufika katika dunia.
That could move freely upon the ground.
Ambaye ingeweza kutembea kwa uhuru. Juu ya ardhi.
As people came to the heart of fire,
na watu walipokuja katika moyo wa moto,
they then left carrying the fire with them,
na sasa waliacha kubeba moto wao wenyewe,
so that wherever they went, the fire was spread.
Ili kwamba maana popote walikuwa wanaenda, moto ilikuwa inaenda pamoja nao.
And I asked,
na nikauliza,
Lord, what does this mean?
Nikauliza Mungu, hii ina maana ni inamaanisha nini?
He replied.
Akajibu.
For 400 years.
Kwa miaka 400.
My purpose for these people has been hidden.
Kusudi langu kwa watu hawa imesuiliwa.
But for 400 years my purpose has been prepared.
Bali baada ya miaka 400 sasa kusudi langu limeandaliwa.
Then I heard angels call out.
Na nikasikia malaika wakiita.
The fountain, the fountain, the fountain.
Ya chemichemi, chemichemi, chemichemi.
The fountain is flowing, but where shall it fall?
Na chemichemi inatiririka, itatiririka kuelekea wapi?
And I was taken in my vision to a high place.
Na nikachukuliwa tena katika maono yangu katika kiwango kingine.
Like the edge of a cliff. The edge of a cliff.
Kana kwamba katika ukingo wa mwamba.
And I saw a large river that was flowing in full flood.
Na nikaona mto mkubwa ambaye ilikuwa inatiririka kwa kasi sana.
And as it flowed, it was like a fountain being poured out over the edge of the cliff.
Na alipokuwa inatiririka, nikaona nikana kwamba michemichemi ambaye ilikuwa inatiririka katika ukingo wa mwamba.
A waterfall of great power.
Ilikuwa na nguvu nyingi.
Yet its water was not found on the earth.
Na maji yake haikutoka katika ardhi.
I could see that this fountain was the source of great power.
Nikaona kama kana kwamba kulikuwa na kitu ilikuwa na nguvu sana.
And contained much life and blessing within it.
Na ilibeba nguvu nyingi na baraka ndani yake.
And so I asked.
Na nikauliza.
Lord, please let this fountain restore this land.
Na nikamwambia Bwana ya kwamba Bwana ruhusu chemichemi haya irejeshe taifa hili.
And bring new life and blessing within it.
Na ikalete baraka na maisha mapya ndani yake.
And he said.
Na akasema.
Let them prepare to receive.
Ya kwamba wacha wajiandae kwa ajili ya kupokea.
For I will not hold back my blessing for this land.
Maana sita acha baraka yangu, sitazuia baraka yangu juu yao.
And I will not hold back the blessing for my people here.
Na sitazuia baraka yangu juu ya watu wangu hapa.
Let them know this.
Wacha wakajue hii.
That though their past is in darkness and concealed.
Hata ingawa maisha yao ya nyuma ilikuwa na shida na mambo mengi.
And their past has taken much from them.
Na maisha yao ya nyuma imewanyima mambo mengi.
Let them know this.
Wacha wakajue hili.
That their future belongs to me.
Ya kwamba maisha yao ya siku zijazo limo mikononi mwangu.
That I have not yet finished what I have started here.
Na sijamaliza kile ambacho nilianzia hapa.
I know their future.
Ninajua hatima yao.
And the plans that I have for them.
Na mpango nilionao kwa ajili yao.
Take note.
Wewe elewa.
Take note.
Elewa hili.
I will make their weakness.
Nitafanya udhaifu wao.
I will make their weakness to be their strength.
Nitafanya udhaifu wao kuwa ni nguvu yao. Amen.
From many peoples they are formed.
Kwa sababu ya watu wengi wameumba.
From different tribes I have gathered them together.
Kutoka kwa mataifa mbalimbali nimewasanya pamoja.
To display my glory through them.
Ili kwamba nikadhirike utukufu wangu kupitia wao.
Today,
leo hii,
today I declare a new day.
Leo hii ninatangaza siku mpya. Amen.
Today,
leo hii,
let them forget the past.
Wacha wakasahau wakati uliopita.
And look unto me who holds their future.
Na walitazame mimi niliyebeba siku zao zijazo.
Then I will unite their hearts.
Na baadaye nitaunganisha mioyo zao.
To unite their hearts together with mine.
Nitaunganisha nyoyo zao pamoja na moyo wangu.
So that in me and through me.
Ili kwamba kupitia mimi na kwangu mimi.
The river shall flow through them. This land,
mito yatatiririka kwa taifa hili,
and beyond these borders to be a blessing throughout Africa.
Na kupitia wao itakuwa baraka Afrika nzima.
And it will be a source of power.
Na itakuwa ni kielelezo cha nguvu.
That will sustain and enable my bride.
Ambaye italinda na kuruhusu bibi harusi yangu.
To arise and shine in these last days.
Kuinuka na kuangaza katika sehemu hii.
For in her my glory is kept hidden.
Maana ndani yake utukufu wangu limefichwa.
But in the days to come,
lakini katika siku zijazo,
she will be clothed in new garments.
Yeye atavishwa na vazi mpya.
You will sing a new song.
Utaimba nyimbo mpya. Amen.
I declare over you, you will sing a new song.
Ninatangaza juu yako utaimba wimbo mpya.
You will sing a new song.
Utaimba wimbo mpya. Amen.
Amen.
Awake, my beloved, awake.
Amka, mpendwa wangu, amka.
Awake, my beloved, awake.
Amka, mpendwa wangu, amka.
Awake,
amka.
Awake,
amka. Amina.
Awake,
amka.
Awake,
amka.
Amen.
Amen.
Bride of Kenya.
Wewe bibi harusi wa Kenya.
Hear the word of the Lord.
Sikia neno la Mungu.
Amen.
Awake.
Amka.
Yes. I will remove your shame.
Nitaondoa aibu lako. Amen.
I will remove your shame and be a shield around you.
Nitaribu aibu wako na nitakuwa kinga ambayo imekuzingira.
I will fight for you.
Nitakupigania. Amina.
So that whoever comes against you,
ili kwamba yoyote ambaye atakuwa kinyume na wewe,
comes against me,
atakuwa kinyume nami.
Thus saith the Lord.
Asema Bwana wa majeshi. Amen.
We need you, Father. We need you, Jesus. Lord, would you forgive us today?
Baba, utatusamehe siku ya leo.
Where, Lord, where we have sinned against you and against our brother.
Mahali popote katika eneo la maisha yetu tumeenda kinyume na neno lako, tumefanya dhambi kwa wapendwa wetu wala kwa ndugu wetu.
Lord, we lay everything down.
Baba, tumeuachilia kila kitu chini.
That we might enter into this covenant relationship with you.
Ili kwamba tuingie katika uhusiano wa kiagano pamoja na wewe.
We have only just begun our journey.
Tumeanza safari yetu tu.
Lord, we thank you that you will never leave us or forsake us.
Nakushukuru Bwana maana hutatuacha wala hutatupungukiwa.
Help us, Lord.
Tusaidie Bwana.
To form new relationships with each other.
Ili kwamba tukaanze uhusiano mpya moja na mwingine.
Strengthen that which is of you.
Wewe upate kuimarisha kile ambacho ni chako ndani yetu.
And help us to break every unholy alliance.
Na upate kutusaidia tuvunje kila mahusiano ambaye sio ni ya takatifu.
For we have been compromised in who we are.
Maana tumeai kuwazi na hata kuenda kinyume ya jinsi tulivyo.
We have lost our freedom.
Tumepoteza uhuru wetu.
Lord, come.
Mungu baba wetu.
Come.
Kuja.
There is nothing that we desire more.
Amna jambo ambalo tunatamani sana.
Help us, Lord, to set our minds on things above.
Tusaidie baba ili kwamba tupate kuweka mawazo yetu kwa mambo yaliyo juu.
To walk in the clothes that you give.
Ili kwamba tutembee katika vazi ambalo wewe mwenyewe ulitupa.
Knowing that you have given us authority to walk on the land.
Ukijua ya kwamba umetupa mamlaka kutembea chini ya ardhi, juu ya ardhi.
That we are the head and not the tail.
Ya kwamba sisi ni kichwa sio mkia.
That you have made us more than conquerors in Christ Jesus.
Bwana umetufanya tuwe zaidi ya washindi kupitia Yesu Kristo.
That your bride is a warrior bride.
Maana Bwana arusi mwana kondoo yeye ni mshindi.
Let the sound of the warrior drum be heard in this land.
Wacha tukapate kupaza sauti na tarumbete ya ushindi katika dunia hii.
Let your bride dance to a new rhythm.
Wacha bibi harusi yako apate kucheza kwa ajili ya nyimbo mpya.
A new rhythm in this land.
Nyimbo mpya katika taifa hili.
I release new songs in this land.
Nimeachilia nyimbo mpya katika taifa hili.
I release new words in this land.
Nimeachilia neno mpya katika taifa hili.
Let the pulpit be cleansed in this land.
Wacha kila madhabahu ipate kutakaswa katika taifa hili. Amina.
Lord, raise up the warrior bride.
Baba, achilia bibi harusi.
Raise up your people, they shall rise in this day.
Wacha watu wako wapate kuinuka nyakati hizi.
To arise and shine, for your light has come.
Wapate kuinuka na kuangaza.
And the glory
risen upon you.
Yesu ke juu yetu.
Arise! Arise! Arise!
For those of you who arrived a little late, we had opened a court here. This is holy. Mike walked 12 paces that way and 12 paces that way and